humaneng. Ha re tshwaraneng. Say and say. Side by side.
So ke chomi, uthe wazazi kubuza uthini?
Malungana njani?
Malungana nosiviyo kaloko.
Ndicela angandibeki epanini ke unomthando nothambi komama. Owu ndiyabulela nkosi, akazinto ngusiviwo nomntwana anaye noayazo. Otherwise kwakuqhaka unobathanda.
Yazi ntombam, inye qha into ekufuneka uyenzile apha. Mshiye lo mfana, mlahle qha qwaba mntanam.
Hayi elamu mna lithi mlandu umxelelise.
Ewethu nothando, akukho nto ifuna ukuxelelisana apha. Lahla lo mntu Joyce.
Nam ndiyavuma mama, kodwa ndithi akana kumlahle ngakhange amxelelisise ngale nto. Kaloku imanzakalisile, anditsho Joyce?
Wo, mbaxelelisa. Bethunani. Ndiyaniva ukuba senithathe isigqibo ukuba mandenze ntoni ngobomi bam. Mhlawumbi ke ningenza ezinye izinto okufuneka ndizenzile. Njengotyiso lonwabo.
Hayi, sorry chomi, yoseyilixesha lokutyiso khayone ngoku.
Hayibo. Yintoni ke letsho?
Ithanga elixhaxhiweyo.
Umvile unesiphiliswa ukuba ebetheni. Ukhayone kufanele ukuba abe kanti uyancanca qha ngoku. Lo mntwana sele etyebe kakhulu. Ukuba ngaba akumjongi, uya kuxakana naye xa se etyebe engasakwazi nokufunqulwa ngabantu.
Oh, hayi mama. Noko ukude lelo mntwana ukuba ngaba mkhulu ngalo hlobo noko.
Hayi mama. Ukhayone uright nje mama. Okay mhlambi utukutuku nje kodwa ngiqonda ukuba ingade ixhalabise lonto.
Phofu wena nothando seneni iminyaka emingaphi ngoku khayona?
Unenyanga ezisixhenxe mama.
Oh hayi usemncinci kakhulu sisifokutyo uqinileyo makahlale apha ebeleni qha.
Hayi Joyce khawu thethelele nawe Jomi.
Jomi yam mna ndithi okwangoku usayibambile.
Ewe mama.
Andisavuyi nje ndikhutshiwe panini. Yu kuni ndi topic.
Molweni manenekazi, ndinganinceda ngantoni namhlanje?
Oh, molo molo brave steps. Besizothenga wethu i-fruit ne-vegetables.
Loo nto ndifike kakuhle, i-fresh. Ndivela kuyithatha ngale ntsasa nje emalikeni.
Mama, mama bendicela ilekese.
Ah, mntanam, iilekese azilunganga. Kwaye ziyawamosha amazinyo.
Umntwana lona. Mhlawumbi ndingamnika noba inye. Ungazikhathazi nangokubhatala.
Brave steps enkosi. Kodwa ndizama ukuyijonga indlela nezinto azityayo lo mntana.
I-diet? Hayi ke ngoku. Akakho mncinci nalo mntu for i-diet?
Hayi, Brastebs. UJoyce uthetha ngendlela nje yokutya komntwana. Ayinanto yokwenza nokuluza iweight len.
Oh.
Mhlawumbi ke nawe, Brastebs. Okay, uyicinga into yokudayetha.
Hayi, yabona ke ngoku. Not mna ndiyabonga kakhulu usisi. Ndiyasithanda wena isisu sam. Liqhakana nje elimnandana ngathi yi-cooler box.
Ndiyatsho man ukuba ngamazwi enu landiwavayo.
Yhu, nomsindi. Usike wanqaba.
Hayi kaloku bensayobona umzukulwana wam. Yho, uyakhula ke khona. Uyabona ke Joyce, mhlawulo onwabo efuna iqabane okanye umlingane wokuya kumyadala webanga leshumi. Nize nithethe eli, seyikhona ipartner.
Hayi mamsindi, akuse eli for izinto ezinjalo.
Yebo, thuna kuyaphileka kodwa abantwana ba. Siyazama wethu mamsindi.
Akho zinto ziyikhalisayo kodwa?
Zikhona zona, noxa zingekho ngako. Ufika sincokola ngomba wokutshintsha umntwana apha mamsindi. Atye noko kutya okuqinileyo. Akhe aphume kule nto yokuncanca nokutya izinto eziselwayo zodwa. Ndicinga kaloku ukutshintsha uKhayone lo wam.
Kanene zintandathu ngoku iinyanga zakhe anditsho?
Hayi mamsindi, zisixhenxe.
Hayi ke mosi, xa kunjalo ungamfaka kokunye ukutya.
Oh, alright ke mama.
Kanoko kubalulekile ukuba xa umtshintsha umqale ngokutya okunala nto okuthiwa yi-iron. Ndithetha ke ngokutya okufana neembotyi, amaqanda okanye inyama. Kodwa ke kufanele ukuba kuphekisiswe kwaye kucolwe ukuze kube kunokujeka lula kumntwana. Laa ncwadi yethu ke ekuthiwa yindlela eya empilweni. The Road to Health booklet ngelasemzini. Iyayicacisa yonke indlela umntwana makatyiswe ngayo.
Oh, okay, ke mama.
Iyatsho ukuba mnike ukutya okungakanani xa ekweliphi inqanaba lokukhula.
Oh.
zonke ke sisi ezincukacha zipha kuyo. Ungayilandela ke sisi indlela umntwana akhula ngayo ngoku manje usebenzisa la ncwadi.
Oh, okay ke mamsi. Ithini kanti le ncwadi yendlela yempilweni kanye kanye?
Ithi kaloku nolthando ncancisa rhoqo umntwana wakho phambi kokuba umphe ukutya okuqinileyo.
Okay, mamsi.
Ingakumbi ke xa umntwana engaphantsi konyaka ezelwe. Mqale kaloku ngompha amacepha amabini ukuya kwamathathu embotyi ezicujiweyo. Ukuncedisana nesasakha mzimba ekuthiwa yi-ayon esifumaneka ebisini lebele sisi. Ukutya ke okufana nentlantsi, isibindi, isifuba senkuku, i-mincemeat kunye namaqanda zonke ke ezinto ndizibalayo zibalulekile emntwaneni njengoko kuncedisana nokukhula kwakhe ngengqondo. Ebantwana bam, umntwana xa ephakathi kwenyanga ezintandathu ukuya kwezesibhozo kufanele ukuba abe kanti utyiswa kabini ngemini kuze kuthi ke ngoku xa ene 12 months amaxesha atyiswa ngawo anyuke ayokufikelela kwisihlanu. Nakhona ke xa ngoku somtyisa amaxesha amahlanu kuya kufuneka ukuba isityo sinciphise. Umtyise kancinci sisi, umselisa amanzi acocekileyo rhoqo. Unakho kaloku nokumpha nokuba ziikopi ezimbini zamasi ukuqala kwinyanga ezisithoba.
Kodwa umama uthi lonwabo kufanele ahlale kubisi lwebele qha.
Ewe sisi, yinyaniso leyo. Yinyani into yokuba ibisi lwebele lihamba phambili kwezakhamzimba. Umntwana makancanciswe de abe phaa kwesithuba seminyaka emibini ezelwe. Kaloku umntwana kuyafuneka ukuba azazi ezinye iindidi zokutya ungakumbi xa esele ekwisithuba seenyanga ezintandathu ezelwe. Bantwana bam,
kodwa ke umntwana uza kuyitya njani namamsindi inyama njengoba iqini nje kwaye kanawo namazinyo nje?
Kaloku kubalulekile ukuba umntwana atye ukutya okuncedisana nokukhula kunye nokubumbeka komzimba wakhe sisi. Zininzi ke indlela esingamlungiselela ngayo inyama ukuze ithambe xa funeke eyityile.
Yho hayi, kodwa mna andifuna tyebe ke mna umntwana wam. Umama kaJoyce eqalile ngoku uthi utyebile. Xa ekule minyaka kuye ungabe ubunzima bakhe kufanele ukuba kube ngakanani?
Wethu nothando, ukhe wayikhangela indawo ethetha ngokukhula komntwana phaa kulaa ncwadi yethu ithi indlela eya empilweni okanye Road to Health booklet? Ikuxelela ke ngezigaba nangendlela umntwana akhula ngayo kunye nobunzima amakabe kubo. Kaloku iRoad to Health booklet kufuneka ibe sisixhobo sakho sokhulisa umntwana. Ngamanye ke sisi amaxesha ke abanye abantu bangabe bangayivisisi kwezinye indawo le ncwadi. Kungoko ke ndisithi umntu makangabi nantloni ukuyobuzisa kwikliniki ekufutshane naye.
Okay ke mamsindi, kungabe kufuneka ndimtyise kangakanani?
Kucetyiswa ukuba umqale nge-teaspoon okanye amabini ngosuku. Uyakuthi utshintshe ke emva kwexesha uwanyuse abe mathathu. Kunye nokutya kaloku kube kanti nako uqhoqile ukuze angasokoli ukuhlafuna.
Ndiyakuxhoxa ke mamsindi, kodwa kuba namaxesha kubekho akutshicayo. Ndiyabona kakuthandisiso kukutya.
Hayi, ndothanda iba nomonde kaloku mntanam. Uza kude akuqhele ekuhambeni kwexesha. Kubalulekile ukuba umntwana azi zonke iindidi zokutya ingakumbi imifuno neziqhamo.
Ungazilibali ilekeza, yazazi ukuba abantwana bazithanda gqi.
Hayi, ndiyala apho mprastep, ndiyala. Masidlaleleni kude nokutya okufana neswekile, ityuwa, amafutha amaninzi. Kaloku ezi ntsuku ziliwaka umntwana ezelwe zibaluleke ngeyona ndlela. Xa ungenza impazamo yokumtyisa ukutya okungekuko angaphela senomzimba ongapha kweminyaka yakhe, nto leyo ke engakhokhelela ekutyebeni okungekho sempilweni, le nto kuthiwa yi-obesity ke ngelasemzini.
Hayi, noko ke uyayibaxa. Andiqondisisi ukuba iilekese zingayingozi engako emntwaneni. Iilekese ziyinxalenye yokhula komntwana. Nathi singaka nje sisuka kwezolekeza
ndisaphinda ndithi umntwana makatyiswe ukutyo kunezinto ezakhaya emzimbeni ukutyeba ugqithise ayonto umntu angadlala ngayo kuba kaloku ingakhokhelela kwizifo eziyingozi ezifana neswekile i-high blood pressure okanye isifo esisentliziyo
kwaye nyhani siyabazi indlela abathanda ukuncithana ngayo abantwana ezikolweni ingakumbi ngento enomzimba omkhulu phakathi
unyanisile Joyce unyanisile kakhulu okwakugezelana ke nokuncithana kwabo kuba neziphumo ezibi ezihlala engqondweni yomntana ixesha elide amaxesha amaninzi ke ezaziphumo ziyazichaphazela indlela umntwana azijonga ngayo ukuzithemba kwakhe xa ephakathi kwabanye abantwana nditsho nezifundo zakhe zide zichaphazeleke
hayi ndiza kuzama ngandlela zonke ukubukhayona atye ngale ndlela usicebisa ngayo mamsindi kodwa ingxaki kusuka kubize kakhulu ukutya uthetha ngakho jonga ngoko indlela ezitshiphu ngayo ii-chips xa uthelekisa nefruit
eyi ingxaki ke isuka ibe semaxabisweni ke nyhani yiyo le nto ke kubalulekile ukuba umntwana ancanciswe ibele mkhulu umahluko owenzayo ibisi lebele
ngoku mansindi bona aba bangancancisiyo okanye bangakwaziyo ungacebisa uthini kubo
oomama abaneengxaki ngokuncancisa kubalulekile ukuba badibane nonesi okanye unontlalontle okufutshane nabo babe nokucaciselwa mhlawumbi ngezinye iindlela ezingabanceda ikhona kaloku nale nto kuthiwa yi-infant formula feed okanye xa umntwana enonyaka ungampha ubisi lenkomo luyafumaneka ezivenkileni thenga nje wena oluya lunengqaka uya kuluthanda umntwana wakho ndiyakuxelela
mama msindi kutheni le nto usithi formula feed ungathi formula milk
kungokuba kaloku iformula ayilobisi sisi
ohe undikhumbuza ngalaa mini andiyazi nokuba yayinguwe na okanye ungupheliswa nisixelela ngomehluko phakathi kwebisi lwebele kunye neformula kodwa mna ndithi xa ngabe iformula ivumelekile ukuba abantwana bangayinikwa loo nto ithetha ukuba ayiyongozi kangako mos
ubisi lwebele lunazo zonke izakhamzimba ezifunekayo ukuze umntwana akhule ngendlela luphinda lube nazo ke nezinye izinto ekuthiwa zii-antibodies okanye amajoni akhusela umntwana kwizigulo ezithile kumazwe afana neli lethu apho ikhuthazwayo into yokuba makuncanciswe loo nto ithetha ukuba abantwana abasebancinci banee-chances okanye amathuba okuphila ngendlela kunabo bangancanciswayo kunjalo sisi kunjalo
yho thiza yam selimkile nexesha umama ulindele ezi zinto besizokuthenga kaloku masitsho sihamba tsho
ya le nto ithetha ukuba kuyafuneka sizixhobise ngolwazi nathi singootata ngezinto ezimayela nabantwana andilibali ke mna ndincede xa ndisipha umntwana ilekeze
tu ke kanti
ndivile sindi oh no ujoyise ulibele ifruthi yakhe
hayi ndiza kusele ndizithatha
ndiyambongela sisi enye into uxakekile mani ujoyce
uthetha ukuthini ke xa usitsho
hayi mani uthetha ukuba awuyivanga yonke le nto yakhe nosiviwe
hayi andiyivanga ukuthweni kwenzeka nto
yabona ke andiyithandi ke le nto yokuba ngathi ndiyagobhoza kodwa ke ndivile
ngena ngaphakathi
Mandlovu
ninjani sisi
Molo wethu sindi siyaphila sisakhonto mani enkosi ninjani nina
Hayi nathi siphilile siphilile
wethu sindi inkosi mani
mamsindi
ndizise ifruti leyo uyithengileyo wayilibala phaa kwabrastep
imalam bethu
inkosi yam enkosi kakhulu mamsindi
bendifuna mani nokugqithisa uvelwano lwam ngento yakhona osiviwe oh shem bethuni ndiyacinga ukuba kube nzima ukuyikholelwa into yokuba omnye umfazi ebomini bukasiviwe nguayanda
heyi yewethu khawume Joyce uyamazi wena loo ayanda
ndiyamazi usebenza phaa kwa b
heyi
heyi makancinci
ngamanye amazwi ubandile ngunyana kaSiviwe.
Ewe nguye. Inkosi uMamsindi ngoniphathela ezi zinto.
Hayi mani 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 ho 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 ngiyasheka apha. Nithi lobandile angabe ngunyana kaka.
Ewe ngunyana kaAyanda noSiviwe.
Eh mandlovu.
Oh uqolweni mina bengicinga niyayazi iqolweni bethu nani.
Wo hayi ndiyayizibula ke le namhlanje. Hey bethuna
mama bendiza kuxelela.
Hayi 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 khawume 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 Joyce. Khawundiyeke okwangoku siza kuphinda siyigqibezele later on le into. Nithi apha kumlo Ayanda usebenza phakwa kwa B? Hmm?
Ewe mama ngoba
ndicinga ukuba ndikhe ndiyokulumana naye indlebe lo Ayanda. Sawube sibona nesinti. Khawume saphuma.
Hayi bo yima uyaphi nangoku? Mama yima. Hey mama. Yeah mama.
Side by side.